double M gang. Chicha makunyanzi. Numbers don't lie.
Mama gandambo. Yeah. Nunjesha kitumbo. Yeah. Twende sasambo.
Adelaide.